andachinsafi.com.
Oh na na, Easter.
Nimesikiliza muziki, nimetazama movie, na kuna wewe tu. Aile, nimejaribu kuchiti, ila nashindwa narudia, na kwanza wewe tu. I've no sin like you. Ficha, ficha, mlango upo na waza dirisha. Kukasirika, kujinumisha, yo haito tufanikisha.
Makali kutoka kwa DachiMsafi.com.